Sekudala ndihamba ndiwela imilambo ndisithi soza bandenze nto kude kudumbe nenyawo kuphele namazi ndithandaza zihle inyembezi ndizosule ngoba kho ndoda inokhala zawuthini kuphela amandla ndinomdla wozabalaza ngapha ipolitiki nepropaganda kucima imibane ulala ungatyanga isikolo kumbinda uyolala umculo biyinto bendithanda ukuyibhala ndadibana namajita yaqala indabandaba umama naye ehle nje uyakhala nyana wam yekale ndizokubulala mhla ndizobanjwa was behind bars ndaqale ndabhadla umama wakhupha ibhei ndabuya ndaqhubeka ndabhala umculo bendipusha iphupho endlini iluthando uxolo kunye novuyo ndaqala ndafumana uzuko ndihambe ebumnyameni ndaqonda ndizojika apho ndiyakhona ndizofika la mthandazo mfutshane iyasindisa ongabhadlanga uzophikisa lo mculo liyeza yaphilisa fokasi kuwakho sikhathi samajita most hours ukulahlekisa ezinye ezokufundisa xa kunzima ebomini bacimbi iyahlekisa sometimes uthando liyathethisa okanye liyonwabisa then kufika imali izondixabanisa seyifungile oba izokubonisa mhla uvele kukhanyeni yaba ngamazwi kube emlonyeni bekujaja kodwa behleli koneni wena uzama esitratweni imjongeni ewe ndijongeni phakathi emehlweni ndiya ekudeni kuzolunga egqibeleni funga umakhulelela emangcwabeni owandisindise kufeni nelanga liphume ekuseni imithandazo enqondweni luvuyo nasemoyeni uthixo elizweni